Isambulo 5. Ngase ngibona esandleni sokunene sakhe owayehleza esihlalweni sobukhosi incwadi ilotshiwe ngaphakathi nangaphandle inamathelisiwe ngezimpawu eziyisikhombisa. Ngase ngibona ingelosi enamandla imemeza ngezwi elikhulu ithi, kubani ofanele ukuvula le ncwadi nokuqaqa izimpawu zayo na? Kwakungekho namunye ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba owayenamandla okuyivula incwadi abuke kuyo. Ngakhala kakhulu ngokuba kungafunyanwanga namunye ofanele ukuyivula leyo ncwadi abuke kuyo. Omunye wamalungu wayesethi kimi, ungakhali, bheka, inqobile ngonyama yesizwe sakaJuda impande kaDavide ukuba ivule incwadi nezimpawu zayo eziyisikhombisa. Ngase ngibona ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalo ezine nangaphakathi kwamalunga kumi iwundlu kungathi lihlatshiwe linezimpondo eziyisikhombisa namehla ayisikhombisa angomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke. Leza layithabatha esandleni sokunene sakhe owayehleza esihlalweni sobukhosi. Kuthe seliyithabathile incwadi izidwala ezine namalunga angamashumi amabili nane awa phansi phambi kwewundlu kuyileyo naleyo linehabhu nezitsha zegolide zigcwele impepho eyimikhuleko yabangcwele. Ahlabelela igama elisha athi, ufanele wena ukuyithabatha incwadi nokuvula izimpawu zayo ngokuba wahlatshwa wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakho abavela kuyo yonke imindeni ezilimi nabantu nezizwe. Wabenza babe ngumbuso nabaphristi kuNkulunkulu wethu babuse emhlabeni. Ngase ngibona ngezwa izwi lezingelosi eziningi zihaqe isihlalo sobukhosi nezidalwa namalunga nomumo wazo wawizigidi zezigidi nezinkulungwane zezinkulungwane. Zithi ngezwi elikhulu, lifanele iwundle lahlatshwayo ukwamukela amandla nengcebo nokuhlakanipha nokunqoba nodumo nenkazimulo nesibusiso nakho konke okudaliweyo okusezulwini nokusemhlabeni naphansi komhlaba naselwandle nakho konke okukukho. Ngakuzwa kuthi kuyena ohlezi esihlalweni sobukhosi nakulo iwundlu makube nesibusiso nodumo nenkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Nezidalwa ezine zathi amen namalunga awaphansi akhuleka.